ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Angikubingelele, ngikumukele futhi ukuthokoza engosini yethu e-fresh. Ngingusibonelo PT wakangema ongumlomo kaBenedict Diamond we-Christianity Works. Esikweni lesilungu, ma usukubona indoda iphethe imbali iziyisa kothandwa inhliziyo yayo nathi sesilenza nokuthenga uchocolate, sukuyibuza ukuthi isuke iyithengeleni noma iwuthengeleni. Nakube isuke iyithengele izimbali igcwele uthando kumbe ngenhliziyo eyaphukileyo edabukileyo, ake sithathe nanku umzekelo wodaba. Indoda nenkosikazi namba basekhaya baphikisane kuthunquthuli, kade indoda bese yabona ukuthi ayengeke khonkothe kakhulu, ngakho besithengela umkayi imbali uma iqeda ukushayisa emsebenzini ukuze ifinyelele kunkosikazi wayo iyocubuza amagabadi kokwenzekile. Kukangaki lokho kwenzeka? Cishe abakhiqizi beyimbali hawu kubenzela igidi, yebo igidi zemali njalo ngonyaka. Lolu dweshu luyinzuzo enhle kubo kulisiko elibukeka lingelihle uma sithethe ngokwalomzekelo, kodwa mase uhamba nalo ucabanga ngenqubo kaNkulunkulu ukuthi kubiza umnikelo ukulungisa u-wrong abe u-right. Kuyuphawu olincane nje olukhombisa umnikelo uJesu awenza ngenxa yethu ukukhokhela izono zethu, ukuyikhipha emabhukwini, yebo amabhuku asimangalelayo ngenxa yazo, ukuze asenze sibe right kuNkulunkulu. Ngakho mawenza u-wrong kuNkulunkulu usuya kuye ukuyomcela intethelelo futhi, njengoba uDavide inkosi yakwa-Israyeli yenza emva kokuphinga nokubulala. Senzo sini senhliziyo ephukileyo? Mnikelo muni ekujweni kwenhliziyo yakho ozizwa ukuthi umele ukwenza? UDavide wayeyazi impendulo ngesikhathi ekhulekela intethelelo kuNkulunkulu nokubuyisela kobudlelwane. Ihubo 51 verse 17, iminikelo kaNkulunkulu ingumoya owaphukileyo, inhliziyo eyaphukileyo nedabukileyo uNkulunkulu awuyukuyidelela. Cha, uNkulunkulu akabhekile ukuthi uthi fu umfuqa wemali esitsheni somnikelo enkonzweni nanoma imuphi omunye umnikelo, kumbe uthi ngizokhokha ngokuthi ngibe yisebenzi sethempeli, kuba ngokujulile kunalokho. Iminikelo kaNkulunkulu ingumoya owaphukileyo, inhliziyo eyaphukileyo nedabukileyo uNkulunkulu awuyukuyidelela. Ukuyithola devotion e-fresh suku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067-706-0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi Izwi Eli-Fresh.